Kameme yule safari kwenda Kenya. Kameme yule safari kwenda Tanzania.
Kama nini mumelewa sisi tumekunywa. Hamu inazidi utamu.
Tukaone wazazi. Kwa
hey, Arusha
kwenda Tanzania tukaone stono. Na pia puma maganda mchele kwa Belgique mukamubebe. 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 Akitaka mawashi, atakuta mayoga. Akitaka mayoga, atakuta mawashi. Mukamubebe, mukamubebe. Mukamubebe, mukamubebe.
Hivi pololo inalia, kila mtu asimame. Tuko kwenye system ya kila kitu mubia. Unipe nikupe.
Musofe, Jojo Mandiki, Yaji Sekanko.
Tono muzika ile ile siku zote, miaka zote.
Atata ye weka kifuwa mele, tuta mpiga, wala.
Yeah, nanostate.
Amina Rubama. Jimmy Chocolate. Casino, Oya Dublé. Président Kassapa. Mawingu Studio, Bonnie Love et Vala Vala.
Mamame tunaenda kadam kadam amame mamame mamushikila yo
le patron mukala
amame mamame alobo alobo
son excellence Salim Ajib Salim Soumri Fayamen Sultan Soud in Muscat.
Titanic. Chana Madia.